miseensotni mana maree Ameerikaa bara 2024 hirmaachuu jirkana waan akka akka keessa turan wujaa akka irra turan pirezidaantii mataan qorachuu bajet mootummaa raggaasuu fi irratti falmuu fi wal mari'achuuf waan akka irra turan Katrin Gibbsinitti erge jalanni nutti.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp irratti himata banuun ture koongireesiin Ameerikaa bara 2020 hojii kan jalqabe.
Donald Trump is going to get away with abusing his position of power.
Doonaald Tiraamp aangoo qaban seeraan ala itti gargaaramuuf karaa argatan jedhan. Seenaa Ameerikaa keessatti yeroo sadaffaa fi yakka laalchi gaggeeffameen Tiraamp himata irratti dhiyaate kan Ameerikaan Ukraineef gargaarsa kennuun akka isheen mormituu siyaasaa Tiraamp akka ta'an Joo Baayden irratti akka qiyyaafattu godhan jedhu sanarraa walaba ta'an.
President of the United States is not guilty as charged in the
Presidenti United States himata irratti dhiyaate irraa walaba. Seenaan yaadachuu dhiisuu malus garuu maaliif ka himataman yaadannoon kaa'amee jira. Demokiraatonni haal duree tolchuu yaalaniiru yookiin pirezidaantiin kun himatamuu akka qabu mallattoo lafa kaa'an. Garuu waa'ee weerarri vaayirasii koroonaa battalumatti falmii siyaasaa ture harka caale. Baatii bitootessa darbe gara dhumaa weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf jecha sochii jiru marti akka cufamu ta'uun diinagdee Ameerikaa rakkoo irra buusee koongireesni seenaa biyyattii keessatti gargaarsa guddicha jedhame akka raggaasisu dirqisiise.
Lives are at stake. This is not a time for name calling or playing politics.
Jireenyi danqamee jira. Yeroo ammaa kan itti maqaa wal dhoofnuu fi siyaasaan taphannu miti jedhan. Gargaarsi doolaara tiriliyoona 3 kan raggaasifame yoo ta'u bara 2020 keessa wanni akkasii badaa mul'anne.
When Congress wants to do something, even an incredibly expensive package that has a litany of
Congressin waa argachuu yoo barbaade baasii guddaa waan gaafatu kan diinagdee biyyattii qaama hundaan utubuu fi waan gochuu danda'an taanaan ni godhu jedhan. Kongiresni garuu vaayirasii koroonaa ittisuuf mala haaraan haa gargaaramnu jechuun qabsa'aa ture.
The United States Congress was one of the last institutions to make any adjustments.
Kongiresni United States waa'ee vaayirasii koroonaa waan ta'uu qabu lafa kaa'achuuf dhaabbatootii isaan dhumaa yookiin booddeetti hafan keessaa tokko ta'ee jira. Sababii weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e walga'ii fi falmi fageenyarraa gaggeessaa turan sagalee kennuurrattis akkasuma gargaarsi yeroo dhukkubni mudate qofaaf kennamu kun yeroof ta'us miseensota koongirasaa hundumaa biraa simannaan arganne. Baatii waxabajjii darbe keessa George Floyd harka poolisootaatti du'uu waliin walqabate guutummaa United States keessatti mormiin kan ka'e yoo ta'u seeratumtoonni United States caasaan poolisii akka jijjiiramuuf yaada dhiyaate hin raggaasifne.
The country has given us the opportunity to lead and my friends on the other side.
Akka hoggannuuf biyyattiin carraa nuu kennitee turte. Hiriyoonni koo kan paartii rippaabilikaanotaa raggaasisuun feene jedhan. Mufannaan itti fufee gargaarsi uummataaf kennamu marsaa biraaf gaaffii dhiyaate irratti seeratumtoonni baatilee fi waliigaluu dadhabanii dhumarratti seenati kuffise. Rippaabilikaanonni yaada gargaarsaa kana kufuusaaf sababaan kennan baasii guddaadha jechuun akeekkachiisan.
I don't think the current situation demands multi-trillion dollar package, so I think it should be highly targeted.
Haala amma jiru gargaarsa miliyoona hedduu akkasii ka barbaadu miti. Kanaaf sirriitti irratti qiyyaafatamu kan qabu natti fakkaata jedhan rippaabilikaantichi Mitch McConnell. Baatii onkololeessa keessa haati murtii Amy Barrett miseensa mana murtii muummichaa ta'anii akka hojjetaniif kan rippaabilikaanonni itti heddummaatan seenetni Yuunaayitid Isteetsi raggaasisee deemokiraatonni garuu mormanii turan. Chuck Schumer akka jedhanitti.
The Republican Senate majority decided to thwart the will of the people and confirm a lifetime appointment to the Supreme Court.
Seenata keessatti caalmaa sagalee ka qaban rippaabilikaanonni fedhii uummataa danquun filannoo pireezidaantii gaggeessuuf yeroo jirru kana gidduutti baaretiif muudama umrii guutuu mirkaneessan jedhan. Filannoon pireezidaantummaa baatii sadaasa keessa gaggeeffame Joo Baayden masaraa waayit haawus akka seenan godhee jira. Garuu barri 2020 mana maree bakka bu'ootaa fi seenataaf murtii tokkotu hin kennin xumuramuuf deema. Sababiin isaas barcuma seenataa lamaaf eenyu akka filatamu murteessuuf kutaa Joorjiyaa keessatti filannoon baatii amajjii dhufu gaggeeffama. Sana booda waggootii dhufan lamaaf seenata kan to'atu paartii isa kam akka ta'e baramuuf jira.